mayibongwe inkosi ukuba sinokuba namava ngento eyenzekayo eGolgotha ngenxa yethu. Asiculi njengako, sithe saba namava ngento eyithethayo iGolgotha emntwini okholwayo kwinto eyenzeka phayana. Ukholo soloko ingundoqo kuThixo ukuba enze kubomi bethu into asele eyenzile. Okubaluleke kakhulu ukholo ngundoqo yayo yonke into. Lungekho ukholo akunakubakho ukumkholisa kakuhle uThixo. Umzalwane wenze uphawu olunje ngaphambili nje xa besithandaza sonke. Uthe bonke ubomi bekholwa lulungiselelo leyure yokugqibela. Lungiselela thuba xa bedlula ekholweni befikele ekuboneni. Ndiyakholwa uba yinto esiyiqondileyo leyo izolo ebusuku. Kwintshumayelo evakala entliziyweni ebesinayo namhla, ndizawuguqulela indima yokugqibela yayo ayikhonde. Emva koko, emva kwemini nje, ndizawuguqulela intshumayelo yonke ezawuchitha malunga nemizuzu engamashumi amane ukuze sonke sikwazi ukuthabathela ekhaya ingxenye ezanyiswe kakuhle. Ndiyalazi ixabiso lelizwi likaThixo. Ndiyakholwa uba kunjalo nakuwe. Ndiyakholwa ilizwi likaThixo lithe laxabiseka, laxabiseka kakhulu kuthi. Ngokuqinisekileyo sithe saqaphela into eyayibalulekile kumzana uBranham, hayi nje ukukhonza kodwa ukukhonza uThixo, hayi nje ukushumayela kodwa ukushumayela into uThixo afuna ukuyithetha ebantwini bakhe. Nintsi intshumayelo kuyo yonke indawo, kodwa uThixo ayenabakhonzi bakhe ngawo wonke amaxesha. Anokubayalela ngokungqalileyo abaphembelele, anobathuma abathethe kanye ngegama lakhe. Ewe, abanode bathi itsho inkosi. Babekhona abakhonzi abanjalo. Kwaye ndiye ndakhumbula ilizwi umzalwane uRuth alifundileyo izolo ebusuku, mhlawumbi incwadi yokuqala kuTimothe isahluko sokuqala, apho uPawulos athi uThixo funa ukubeka umzekelo ngam. Kugcwala okunjani kokuzekakade umsindo nentsikelo ayilungisela abangabakhe. Le ntseni emva kokuba ndivukile nje ndicinge ngoku kokuba uThixo usinike umzekelo kwesi sizukulwane, umzekelo wobabalo lwakhe, amandla akhe asindisayo, umzekelo wokuba likholwa, nomzekelo woba wovakaliso oluthembekileyo, uvakaliso lweBhayibhile nako konke kuhamba noko. Singatsho okulungileyo sithi umzana uBranham yayingumzekelo omiswe nguThixo, umntu esinojonga kuye asibonise into esiyilungiselelweyo. Kodwa akumelanga ukuba simnqule simdumise njengoko abanintsi benjenjalo. Kumele nje sitsho thina enkosini sithi okunokwenza kulo umnye ungabenzela bonke, silapha, yenza kuthi ngokobabalo lwakho. Yinto uThixo afuna ukuyiphumelelisa leyo. Kwaye ndiyakholwa ukuba le mihlangano yenzelwe ukuze sikhonze, sifikele kwinqaku apho sizawubona ngokholo into esiyivileyo nento esiyithenjisiweyo. Yanga umnqweno omkhulu onjalo ungabakho ngesitshilelo samandla kaThixo nyuke kuthi sonke. Umnqweno imvelo kaKristu ityhilwe ngaphakathi kwethu nakuthi ukuze abantu kukwazi ukuthethwa nabo basindiswe kongezwe. Ukunjalo ndicinge ngako oku ngaphambili nje namhlanje. Malunga nento uThixo nayo engqondweni eluntwini. Wayifuna uba nobudlelwane kunye nathi. Kwayixa oku kwaphazanyiswayo egadini nase-Eden ngokukhawuleza wayeseyinecebo uba abuyise uluntu alibuyisele ubudlelwaneni kunye naye. Laphalala igazi lemvana phayana ukuze ombathise abantu bokuqala ngamafele. Ekwenzeni njalo wabonakalisa uba intlawulelo uxolelaniso nobudlelwane kunye naye uyabuyiselwa kanjani. Ndiyakholwa ubakho bekhona umqolo ekupheleni kwencwadi yakwabaseKorinte apho uPawulos abhala amazwi akho okugqibela ebandleni malunga nobudlelwane bomoya oyingcwele. Apha ithi incwadi yesibini kwabaseKorinte isahluko seshumi nesithathu umqolo weshumi elinesithathu kwiibhayibhile zethu ngumqolo weshumi elinesine ubabalo lwenkosi uYesu Kristu nothando lukaThixo nodlelano lomoya oyingcwele malube nani nonke. Ayilofefe olu, ayonto ekumele ithethwe ekupheleni kwayo yonke inkonzo, kodwa yayingumnqweno wendoda yakwaThixo wokuba kube njalo kubomi bamakholwa, kuba ubabalo lukaYesu Kristu nothando lukaThixo nodlelwano lomoya oyingcwele udlelwano lomoya oyingcwele bubudlelwane obungcwele bungumbangaliso olumanya amakholwa, ubudlelwane phakathi kwabaxolelaniswe kunye noThixo. Asiyoshiphi kodwa silibandla likaThixo ophilayo. Abathe bafumana uxolo kunye noThixo abanamava ngoba balukaThixo bangcamla uthando lukaThixo ngayo intlawulelo nokuxolelo. Ngoko sizisobudlelwaneni bomoya. Paulus bhala kwenye indawo uthi ukuba kukhona intuthuzelo, ukuba kukhona imfesane nemfefe, luzaliseni uvuyo lwam ukuze nicinge ntonye. Imiqolo enjalo ayikho phana nje uba ndanditshile ukuba ithethwe njengemilebe ekupheleni kwenkonzo. Ipha ukuze thina sibe namava ngayo, sibe yinxalenye yobomi bethu njengamakholwa, kuze ubabalo lulawule njengobabalo kubomi bethu. Ubabalo nenceba uzuko phezu komgwebo. Ewe, weyise phezu komgwebo. UThixo uthi ndiyakuba nemfesane kosuke kuba ndinemfesane kuye. YayinguMoses kanye oku kwathethwayo kuye, kwaye namava akhethekileyo, kwaye kuxeliwe oko kwi-Exodus sahluko samashumi amathathu anesithathu kumqolo weshumi elinanye. Ithi uYehova wathetha kuMoses bekhangelene ebusweni njengomntu ethetha nomhlobo wakhe. Ubani onokukholwa oko? Ndinokukholwa mna. Hayi kuphela kuba kubhaliwe, uThixo nguThixo ophilayo ungumntu. UThixo onokuthetha onokubhala, uThixo ongumntu hayi incingane nje, kodwa Nkosi uThixo ngumntu, wadala abantu ngokomfanekiselo wakhe, athetha kubaprofethi, wazityhila kubo kwakhona nakwakhona. Kwaye xa wathi wangumntu kuYesu Kristu njengoEmmanueli, wahamba phakathi kwethu, kukuthi ke oko apha emhlabeni. Kuhle kunjani ukufunda imiqolo enjalo? Kuhle kunjani xa ngoku umnqweno uvuka kuthi othi, o Nkosi, ungabi sathula, qala ukuzityhila bangapha balindele ummangaliso nezimanga ukuba zenzeke phakathi kwabantu bakaThixo, bangapha babalela kuloo nto. Ewe, Xa sijonga ukubonakalayo singatyhafa, kodwa kumele sijonge amangqina amaninzi. Njengoba kubhaliwe, sinqongwe lilifu elikhulu lamangqina. Sinqongwe ngabantu abathi baba namava kunye noThixo balive ilizwi lakhe, abathi baba nobudlelwane kunye naye. Nathi sidinga ubudlelwane obunjalo, ubudlelwane bomoya, ubudlelwane obuqhagamshelanisayo kunye nenkosi. Ewe, kunye nomnye nomnye. Nkosi yathetha kuMoses ikhangelene ebusweni nje ngendoda ithetha nomhlobo wayo. Nonke niyazi ukuba siyakholwa ukuba uThixo uthetha nathi ngelizwi lakhe. Ulenza liphile, liyasebenza, lisebenza ngaphakathi kwethu. Oko kungamangalisa kube njani uba sinokuba namava nje nomangaliso kaThixo. Loo nto yomeleza ukholo lwethu, isinika amandla amatsha naxa sele sikholwa nje. Kodwa ezi zinto zizisekelo zokholo lwethu nentuthuzelo nokuhlaziywa kwethu sonke. Ndiyaqhubeka ndifunde kumqolo weshumi elinesibhozo, ku-Exodus sahluko samashumi amathathu anesithathu, qolo weshumi elinesibhozo. Wathi yena, khawundibonise ubuqaqawuli bakho. Yathi inkosi, ndiya kukudlulisa konke ukulunga kwam ebusweni bakho, ndivakalise igama likaYehova phambi kwakho, ndibabale endimbabalayo, ndisikwe imfesane kondo sikwa imfesane ngaye. Waze wathi, akuna kububona ubuso bam, kuba akukho mntu undibona aphile. Wathi uYehova, nantsi ke indawo ngakum, uze ume phezu kweli liwa. Kuthi ekudluleni kobuqaqawuli bam, ndikubeke emxhokweni weliwa, ndikugubungele ngesandla sam, ndide ndidlule, ndize ndisuse isandla sam ubone umva wam. Ke bona ubuso bam akuyi kubona. Kwakunjalo ke kumqophisi omdala, uThixo wayelusingele uluntu ohluliwe kubo ngesono. Kwakhona idonge lahlulayo kumnqophisi omtsha kohlukile. Phayan wathi kubuso obukhangelisa kuthi, Paulus ubhala kuncwadi yesibini iKorinte sahluko sesine, kuba ubuqaqawuli kaThixo bukhanya ebusweni bukaYesu Kristu. Mhlawumbi ndiza kuyifunda incwadi yesibini kwabaseKorinte isihluko sesine. Ungayifunda eminye imiqolo, ndizawufunda nje umqolo wesithandathu. Ngokuba nguThixo yena wathi ukhanyiso malukhanye ebumnyameni, okhanyisele iintliziyo zethu ukuze kukhanye ukwaziwa kobuqaqawuli bukaThixo bukaYesu Kristu. UThixo unobuso, unezandla, unenyawo. Njengoba sele nditshilo, ungumntu, ayongcingane nje, ayonto ezanywa ukuqwetywa. UThixo ngumntu ozityhilileyo kuwe nakum, kuKristu. Apha uthi, nabani ondibonileyo mna umbonile ubawo. Apho siyafunda ukuba ndiyasusa isandla sam, uyakubona umva wam. kodwa ubuso bam akunako ukukubona. Emva koko sicinga ngesithembiso esimangalisayo kwintshumayelo yasentabeni, banoyola abahlambulukileyo entliziyweni ngokuba bayakumbona uThixo bona. Amen. Bayakumbona uThixo. Yobhi uthi nokuba amathambo wam atshelela uswini lwam nasenyameni yam ndisinde cebetshu, ndiyakumbona uThixo. Khona nenyilizi kumagalati isahluko sokuqala kuvesi 13 elagqwesayo kum lidibana nelizwe endilifundileyo izolo ebusuku. Apho Paulo siyabhala kumagalati isahluko sokuqala umqolo weshumi elesithathu
and profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation.
Kuba naiva eyami hambo eyayifudula isebuyudeni ukuba ndaye ndilitshutshisa ndilibhuqa ibandla likaThixo ngokuncamisileyo. Ndaye ndihambela phambili ebuyudeni ngaphezu kwabaninzi ababezintanga zami eluhlangeni lakowethu, ndizizondelele ngokugqithisileyo izithethe zomawukhulu.
Without having any understanding of what God had already done, it was about traditions.
Wayekhuthele ngendlela yobuyuda engenako nokuqonda okuncinci kwento uThixo esele yenzile. Kwakumalunga nesithethe. Kwayinkosi ithe kumarko isahluko sesixhenxe umqolo wesixhenxe, niwususile umyalelo kaThixo, nifundisa imfundiso eziyimithetho yabantu, bandihlonela nje ngokuthi umqolo weshumi nesihlanu, kodwa xa emkholisayo uThixo owandahlulayo esizalweni sikama, wandibiza ngobaba lolwakhe ukuze atyhile unyana wakhe ngaphakathi kum, ukuze ndimshumayele phakathi kweentlanga. Kwa oko andibhekisanga nto kwinyama negazi, andinyukanga nokunyuka ndiye eYerusalem kubo ababengabapostile ngaphambi kwam. Esuka ndaya kwelase-Arabhi ndaza ndabuyela eDamasko. UThixo unendlela yakhe kwabangabakhe. Ukuba sithe samiselwa nguye buze sibone uzuko lwakhe, ngokuya kufika imini apho siya kudibana khona naye sibe namava kunye naye. Kodwa mamela kanye kwakhona kulo mqolo uthetha okukhulu, thikeke enikweni kwakholekayo kuThixo owandahlulayo esizalweni sikama, wandibiza ngalo ubaba lolwakhe ukuba amtyhile unyana wakhe ngaphakathi kwam. Kumele kube khona isitshilelo sikaYesu Kristu unyana kaThixo kubo ubomi bethu, hayi kuphela amazwi kodwa imvelo nobomi bukaYesu kumele butyhilwe, nje kanye nje uba ubomi bukaThixo batyhilwayo kubomi bukaYesu, bunjalo ke nobomi nemvelo kaYesu Kristu mele ityhilwe kuthi thina sizawuba ngamakholwa, ngoba kwamkholisa yena ukuba atyhile unyana wakhe ngaphakathi kum. Singaqhubeka kumagalati isahluko sesithathu kakuhle kakuhle yeminye imiqolo ebaluleke kakhulu kwabo bathe baba ngamakholwa kwaye bafuna ukuxhamla eluxulweni ngenyaniso kubo bonke abafuna ubona iNkosi. Aphithi kwabaseKolose isahluko sesithathu umqolo wesine, xa athe wabonakalaliswa uKristu obubomi bethu Kelo kesha niya kubona kaliswa nani nina ipkaka ulini.
If he cannot reveal himself in our lives,
upela ka u Kristu echiliwe kubo ubombetu.
If that does not come to light,
nathi kunjalo siya ukuchilwa kunye naye ipkaka ulini.
But we will certainly not be able to be there in the first place.
Ukubaka na kuzichila kubo ubombetu. Ukubaka pilu bombake ngati ubalonda ifike kanyeni ngoku singabanga makholwa kodwa ngokuqinisekileyo asiyukwazi ukuba sibe pha elivukweni lokuqala kodwa nakoko siyavuya uba uThixo ngokulunga kwakho okukhulu nenceba usenendlela neenjongo kwabo bangekho phakathi kwizilumko bazoba phakathi kweziyatha. Abo bangekho kula maqela mabini basazawuba nalo ithuba loba bangene ekupheleni ukuba amagama abo abhaliwe encwadini yobomi ngoba wonke umntu unako ukufunda kwisitshilelo sahluko samashumi amabini umqolo weshumi elinanye uba kumgwebo wokugqibela bonke abo bamagama ayengabhalwanga kwincwadi yobomi baphoselwa kwiziko elivutha umlilo ukufa kwesibini ke oko kodwa bonke abamagama abhaliweyo kwincwadi yobomi bangena ebomini obungunaphakade njengoba nditshile uThixo ukhathalele wonke umntu ngcono ke kumaqela amathathu ezintlangeni awuxhamla kuvuko lokuqala bavunyelwa ukuba bangene phaa njengomtshakazi bazawungena ebuqaqawulini kunye nomyeni emva koko kwawo babeziziyatha kodwa banikele ubomi babo bazawungena kwimileniyam nabo kunjalo abazulahleka nje bebengenawukwazi ukuxhamla eliqhulweni emva koko ibe ngabo bomgwebo wokugqibela wena uthanda ubaphi leliphi icelo othanda ukuba kulo ndiyakholwa uba size apha ukuze sive izwi lesithembiso size apha ukuze silungele imini ezukileyo yokubuya kaYesu Kristu asize apha silindele ukuba samkelwe kumgwebo wokugqibela ngokuba amagama ethu abhaliwe kwincwadi yobomi hayi siza apha ukuze silungele uvuko lokuqala ubani ofuna uba phayana linqaku lethu elo amen makabonge uThixo noba kuza ntoni noba kwenzeka ntoni uba siyalukhola ilizwi likaThixo lesithembiso siyaqonda ukuba amagama ethu akabhalwanga kuphela kwincwadi yobomi kodwa ngokunjalo abhalwe kwincwadi yobomi yayimvana asingenanga kwiinkcukacha ezinintsi malunga noku kodwa ngumahluko omkhulu lo abanye babhalwe kwincwadi yobomi yayimvana abanye kwincwadi yobomi banoyolo abo balandela imvana naphi naphi yakhona abathe bamncama ubomi babo ngeentliziyo zabo hayi kuphela ngemilebe yabo ukuze ubomi bukaThixo butyhilwe kuthi ndiyakholwa ukuba ixesha lisondele kakhulu kwaye bendifuna ukulinda kude kube sekupheleni kwenyaka kodwa nempembelelo yokuba sisondele kakhulu ezintweni uThixo azithembisileyo kubuza kuzenza njengoba nisazi sele ndibhalile ndatsho kwiminyaka edlulileyo kuba unyaka we-1977 uzawufika udlule abantu bandicaphukela ngenxa yaloo nto kodwa ke kuye kwabonakala uba yinyaniso ndayixela neminye iminyaka bizawuza igqithe kanye nonyaka we-1987 kodwa uba kukhona umntu ongandibuza namhlanje ungabhala na ukuba unyaka we-1988 uzawufika udlule uze ewe kodwa udlule uThixo waziyo kodwa sekunjalo ke ndinolindelo olukhulu andingomprofeti noba bendinguye bendingenokwazi ukuba iyakubani na imini okanye iyure Abanye amaxesha ukhona abantu esizalana nabo esibathanda kakhulu beze baza kum ngobuqhinga babo besithi mzana uFrank ingaba wazi na ngaphezulu kunokufuna ukuthetha. Ndathi ngabanye amaxesha ndinqwenela ubandazi beninokwazi ngaphezu koko ndifuna ukuthetha. Kodwa ke sele ndiqinisile ukuba kwa umprofethi omkhulu wayengena kuthetha nto malunga noku ngokuba engazi ukuba kubhaliwe kwathiwa kwa unyana nezithunywa ezulwini azazi kuphela ngubawo owaziyo uyawuma oko kude kube nginaphakade. Kodwa siyayibona imiqondiso yexesha, siyayibona inguqu kuzo zonke iindawo, kwaye sinokuziphakamisa iintloko zethu ngoba siyazi uba intlawulelo yethu isondele kakhulu. Ndicenge ndicele wonke umntu ngamnye ukuba sakhe safuna ukuyikhonza iNkosi masikwenze ngoku oko. Ukuba sakhe safuna ukuzibonakalisa kuye lingoku ixesha. Ukuba sikhe safuna ukumphilela lingoku ixesha. Kumsinga wokugqibela nento uThixo ayithembisileyo ukuba uyakwenza yanga ingaphezu kwethu ngokukhawuleza. Ndibalele kuko yanga uThixo angasinika. Masicule ngoku sonke ukholwa kuphela, emva koko ndiza kuguqulela indima yesibini. Kholwa kuphela, kholwa kuphela, konke kuyenzeka. Kholwa kuphela, kholwa kuphela, kholwa kuphela, konke kuyenzeka. Kholwa kuphela.
Sicela nalinye alinoluvo olulolwalo.
But that's not the question tonight.
Kodwa lowo asingombuzo namhlanje, asiyo le nto ndithetha ngayo. Kodwa umbuzo endikubuza wona ngowokuba ucinga ukuba yintoni iqondene nawe. Ubani nalo unyuka esihla ezizweni? Hayi umntu akanakuzenza ezo zinto. Ubani nalo uthethayo kwaye sithi ebantwini esihlweleni njengokuba ehleli apha ngapha neendawo ezahlukeneyo emhlanganweni xa abafazi namadoda besiziswa apha besifa? Ngubani nalo la mfazi uselule bengene kwindawo yobhaptizo ngale ntsasa ukuba kwiiveke ezintathu ezidlulileyo esifa ngumhlaza wokwiseli hlala kanye apha eMaple Street unkosikazi Betty? Waye ndabuza oogqirha abatshata ababenaye, wayengenalo nelinye ithuba lokuphila. Nabantwana abancinci abane okanye abahlanu nomama wam ezama ukubakhathalela. Umama wathi Bill asoze aphinde abuyele ekhaya kwakhona. Ndaphuma ndaya apho wayekhona yazi yathetha iNkosi uYesu itsho inkosi ukuba uyakuya ekubandleni aze athembise ukubhaptizelwa egameni lenkosi uYesu kwaye uyakukhonza uThixo uyakugoduka ephilile. Ndaye ndambuza uyakukwenza oku nenekazi? Kwaye wathi yonke into ayithethayo ndiyakuyenza. Kwangoko iintlungu zemka kwiintsuku ezintathu kamva wayesekhaya kwaye oogqirha bafumane nomkhondo walo mhlaza. Ngubani nalo uzayo egameni lenkosi? Ngubani? Moya oyingcwele kaThixo. Lutheni uluvo lwakho ngayo? Lutheni uluvo lwakho ukwazi umalusi wakho? Kwaye xa behleli kwezi zihlalo apha abantu abasuka ngaphandle kwedolophu behleli benesathuthwane behleli kunye nathi ndoda ihleli ndaweni ithile apha umzalwane ongummeno naye kanye apha onesifo sesathuthwane andizange ndinazo okanye ndimbone. akukonto ngayo waye ngobulisi malunga neminyaka emibini eyadlulayo ndiyaqikelela kanye into ethile iminyaka emibini umoya oyingcwele wayibiza wathi etsho inkosi akazange abe nesihlando kusukela oko kubani nayena kubani nayena lo mfazi wayehleli apha icawa ephelileyo ixesha lokugqibela ndilapha yayehle vela ndaweni ithile elinoi usuku olulandelayo enithumbu elikhulu emzimbeni wakhe oko kwakuyingozi kwaye enye yeyona nzululwazi yezonyango yase-Illinois yayimsa kwikliniki enkulu ukuze atyandwe ngomvulo waze wacudisa wangena andizange ndimbone okanye ndive ngayo kube bonke ubomi bam kwaye ngeliqubuliso umoya oyingcwele wamsibekela wazomcelela ukuba wayengubani napho wayevela khona kwaye wayeza kwenziwa uqhaqho ngosuku olulandelayo bangarhabe lapha ngoko ukubona okuya kwaye babone iindaba zibuyela emva ngosuku olulandelayo xana waya kwigqirha bamthatha bemsa ukusuka kwikliniki ukuya kwikliniki kwaye abawufumani umkhondo wayo ngubani nalo thixo yiba nenceba ngubani nalo wenza oku ungaba nobugama bokuthi ibingumalusi wakho ungaze ungaba nobugama bokuthi amadoda anento yokwenza kuyo ungaze ngumoya oyingcwele umoya owawuphezu kwenkosi yethu uyesu kristu nokuza kwakhe ukuza kuzimanya nebandla lakhe usondele kakhulu kangangokuba waneka ukukhanya kwakhe ukukhulu okungcwele ukuhlambula nokuzisa kubudlelane ibandla likathixo eliphilileyo ukwenzela uxhwilo olukufuphi amen ubani nalo andikwazi ukuphendulela umbuzo wakho andikwazi ukukuphendulela kodwa ndiyakwazi ukuziphendulela kwaye phezu kwale desika ingcwele obu busuku ezindlebeni zale indibano kwaye abathengiweyo begazi lenkosi yethu uyesu ndikuthetha oku ngokusuka emazantsi entliziyo yam hayi ngenxa yokuba ndingomnye wenu kungekhona ngenxa yokuba ndingumntu owahlukileyo kodwa ngomnye wabahlawulelweyo ohlanjwe ngegazi ndiyakholwa ukuba okwakukhanya kujinga kweli bandle ngokuthwa nje lowa mnye ubonisa ngemvelo yayo ukuba nguyesu kristu ekwimoyomoya oyingcwele nabani na osaziyo isibhalo uyazi ukuba uyesu wathi ndiphuma kuthixo kwaye ndiya kuthixo ngaphambi kokuba enziwe inyama xa wayenomoses entlango wayeyintsika yomlilo kwaye xana umoses wakunqwenela ukumbona wagqithisela umqolo wakhe kuye waze wathi umoses ikhameleka njengendoda ngokuba wayelapha emhlabeni wayeyindoda wenza kwa ezo zinto ezinye azenzayo namhlanje ngabantu abahlambuleyo nanto esizaze enze umfanekiso wakhe uthatyathwe ungaba yintoni emva kokufa kwakhe ukungcwatywa nokuvuka upawulos wayesendleleni yakhe eya edamasko ngenye elini kwaze ukukhanya okukhulu kwamkhahlela phantsi loo madoda emngqongile akazange akubona ukukhanya kodwa kwambetha upawulos waphantsi kwada kwamenza imfama wayenengxaki yamehlo ubomi bakhe bonke kwaye wathi ngelinye ixesha ukuba andithanga ndiphakanyiswe ngaphezu kobuninzi besityhilelo ndanikwa iliva enyameni yakhe isithunywa sikasatana ukuba simbethe kuba yayintyabalala esityhilelo wathi ke akubethwa upawulos endleleni yakhe ukuya kubatshutshisa abantu abanza ingxolo eninzi iqela elizelwe ngokutsha abantu ababebizwa ngokuba ngabaqhekeki upawulos wayesendleleni eya kubatshutshisa abo enamaphepha epokothweni yakhe ukuze ababambe aze abazise eyerusalem kwaze kwathi malunga nasembindini yomini nako kusehla ukukhanya kwambetha kwamsusa ezinyaweni zakhe kwamsa emhlabeni waza wawa eluthulini lomhlaba nako kusiza izwi liphuma koko kukhanya lisithi sawule sawule undithutshiselani na waze usawule waguquka ekwimeko yakhe emfanekileyo wajonga phezulu kwaye wayenokubona okuya kukhulu kukhanya okuzukileyo waze wathi nkosi ungubani na wena wathi ndinguYesu ndaphuma kuThixo ndaya kuThixo ndiphuma kuThixo ndibuyela kuThixo wathi kunzima kuwe ukuba ukhabe ngokuchasene neemviko isityhilelo esinye phezu kwalaa ntlabathi ingcwele ixesha elinye phezu kwaloo ndawo umntu awanakuze abe yinto enye indoda ngaphambi kokuba izibise ngokuba ngumKristu ngaphambi kokuba ibe nokuzazisa imele ukuqala ibe nalaa mava nasemva kwentlango apho yahlangana khona noThixo ubuso ngobuso kuba namhlanje unokuba nalo naluphi na uhlobo lwempendulo ungayibona inkosi isenza kanye loo nto yathi yenze kwaye abafundi bezenkolo abakrelekrele bayakuyicacisa imke bayakuthi oko kwakukho lolunye usuku kwakukoku okanye yayisesinye isigaba okanye ayilunganga njengoko batsho ngoyesu umubheleza bhule umhleli ungumvumisi nazo zonke ezo zinto banempendulo kodwa xana umntu wakhe wadibana noKristu kwaye wambona njengokuba wenzayo upawulosi okanye waba namava ngaye akukho bafundi ngezenkolo baneleyo ehlabathini ukuba babe nako ukucacisa loo mava emke emntwini eso sisizathu namhlanje abanawo amava eso sisizathu bengakwazi ukuthi bonke bathi ngubani nalo yintoni nalena ivelaphi nayona abanayo impendulo ngoba ngokuba into abayaziyo imfundiso ngezenkolo eyenziwe libandla elithile hayi ukwazi imfundiso ngezenkolo bubomi hayi ukwazi ibhayibhile bubomi kodwa ubumazi yena bubomi ubumazi yena njengomsindisi wakho njengalowo kuzaliswe ngobukho bakhe wawuphaya xana isenzeka akukho mntu nokuyisusa imke kuwe akukho mntu nokukucacisela akususe kuyo xa la mava esenzeka kuwe uyamazi ukuba ungubani na yena kum nguyesu kristu okwanguye izolo namhlanje nangonaphakade ubani nalo wenza le mimangaliso ubani owenza le misebenzi mikhulu ingaba ngumshumayeli ingaba ngu-oral roberts ingaba ngubilly graham ingaba ngujack shuler uwilliam brenham nokuba ngubani na abananto yakwenza kuyo bazi izixhobo ngoya uyingcwele uphuma nevangeli ngemiqondiso nezimanga nemimangaliso ukwenza abantu balungele umoya uzele lulindelo kunye namakholwa alindele ukuba afike yena kwaye abanye besithi kutheni ezimvuselele kutheni sinayo nje bakhe sihlale ecaweni kuba kuthethiwe ebandleni kanye apha ukuba xa sasiqala ukwakha ibandla elitsha yathi asiyidingi imimangaliso asizidingi ezi zinto kwakhona uyazifuna kuma uye edlelweni apho zenzeke khona asizidingi apha xa umnquba kabrenham uzithobela kulaa ndawo iphantsi uyazika eli bandla lisekele phezu kwemigaqo namandla kunye nevangeli kayesu kristu kwaye okoko nje lo mnquba umile wanga umoya uyingcwele wozuko ungafumana ukufikelela kwimiphefumlo ukusindisa nokuzalisa ngomoya uyingcwele nokuphilisa abagulayo kum nguyesu kristu osekwanguye izolo namhlanje nangonaphakade masithandazeni ukuba awumazi uba ungubani na awuyazi ukuba yintoni na yonke le nto kwaye ungathanda ukwazi ungenza nje ukuba kangako njengokuphakamisa isandla sakho kwaye uthi ngokuphakamisa isandla sakho ithandazele mzalwane uBrenham kuze ndibe nokumazi kwaye inkosi kusikelele kwaye macala onke ndiyabona izandla zenu ngokuba owasezulwini sizisa lo myalezo neziqhamo zabantu bephakamisa izandla zabo ukuba bangathanda ukwazi ukuba ngubani nalo bangathanda ukuqhelana lo Yesu mkhulu ukuze ukuza kwakhe kovuko kusondele kakhulu bade abagulayo baqalise ukuphiliswa kwaye emva kokuba oku yakwenzekile emva koko isiprofeto sangena ebandleni kwaze kwabakho izipho nemimangaliso ngoku kuya kutsho kulaa mqondiso wokugqibela okulandelayo kuya kuza uchwilo ibandla kuya kumkiwa nalo kwaye thina nkosi esibanga ukuba sikwazi wena kumandla ovuko lwakho silindile kwaye silangazelela kwaye sikhala kwaye sicela yiza Nkosi Yesu Kwila ibandla lakho ulisuse ngokukhawuleza Nkosi kuba kwamsinya abantu baya kuqhushumbisa umhlaba wena owawudalela ukuba bahlale kuwo ngenxa yokuba bengakuthobelanga wena abakhange bafunde uxolo kodwa imfazwe ababufundanga ubulungisa kodwa bafunde ububi indlela ababengayo ukulambela ngayo igunya bonke Nkosi laa ndawo incinci entliziyweni yabo ebenza balambele amandla bazama ukuyanelisa kwilabhorathi kwindawo ethile ukuze baqhushumbise umntongo wabo thixo ukuba nje bebenokuqaphela ukuba laa mandla bawalangazelelayo ngamandla ovuko lwenyana kathixo amandla kamoya oyingcwele ukuguqula ubomi babo hayi ukuqhushumbisa izizwe kodwa aguqule ubomi babo ubenze babe ngabakhonzi bakho abantu abaninzi bebethwe luhlanya lwasendle basichaza njengeqela elingazinto kwaye njengabaqhekeki njengoko benza njalo kumhla wangaphambili kodwa ekubuyeni kwabo bevuya bebulela wena ngokuba benako ukuthwala ukungcikizwa kwegama lakho leyo yimvakalelo yabantwana bakho ngolu lusuku Nkosi kuyo yonke indawo sonwabile kuphela abanye ngomhla wakho bazama ukukuchaza bathi sisihlobo saloo ndoda indlongodlongo uyohane eyayivela enkamu kunqabe nenkahla kuye nje oludala ufele lwegusha olubhijelwe kuye indoda endlongondlongo egibisela amazwi emfumalanga nasentshonalanga yaze yathi izembe libekwe engcanjini yomthi athi yena ngumlandeli wakhe yindoda endlongondlongo uphambene ushiywe zingqondo ulungiselelo lwamandla angaphezu kwendalo olwalunawo oonkosi lwamfanekisa amehlo abo kwaye kunjalo kwakhona namhlanje lo moya oyingcwele omkhulu wandulela ukubuya kwenkosi njengoko wenzayo uyohane ngomhla wakhe emfanekisa abantu kwabo bangafuniyo ukubona kodwa kwabo bathanda ukubona ubanyulile kwaye bonke andinike bona ubawo bayakuza kum watsho kwaye akukho namnye kubo uya kulahleka kwaye ndiyakumvusa ngomhla wokugqibela siyakubulela ngako oku kwaye abo baphakamise izandla zabo ngobu busuku siyathandaza oonkosi thixo ukuba uyakuzazisa kubo umava umandla ovuko siphe oko Nkosi kwaye abanye basenokuba balapha abangakhange baziphakamise izandla zabo kodwa ukanti ezintliziyweni zabo bebesazi ukuba bebeyidinga ndiyathandaza ukuba uyakubasikelela kwaye ubanike umnqweno wentliziyo yabo xa sishiya isakhiwo ngokuhlwanje sanga singahamba njengabantu abohlukileyo sanga singahamba sinenjongo eyahlukileyo kunaleyo besinayo ekungeneni ukuba ibichasene nentando yakho engcwele sanga singaphuma sinokuzimisela kokubambelela kwiimpondo zesibingelelo kude umphefumlo wethu aneliseke kukuba sibe namava nawe kwaye siyazi ukuba sithetha nabani na ukuba sihlangene naye kwaye siyamazi yena kwaye sinobudlelwane naye siphe ezi zinto bawo philisa abagulayo nabaxhwalekileyo sikelela othandekayo noxabisekileyo umalusi wethu thixo siyathandaza ukuba uyakuba kunye naye noodade bakhe abathandekayo njengokuba becula ivangeli kwaye beyishumayela kunomathotholo wabo sikelela abasemzini abasemasangweni ethu Nkosi bangabangaphuma ngolu busuku benentumekelelo entliziyweni yabo nenjongo yokubabona ukususela kule yure ukuya phambili ukuba abakwazi wena kwaye abakukhonzanga wena ngaphambili bangabanakukhonza ukwazi oku ukuba zonke ezinye izinto ziya kubalilize kodwa ilizwi lenkosi liya kuhlala ngonaphakade siphe oko bawo sixolele zonke izono zethu kwaye sanga singahlangana kuleya imnandi
And purchase my salvation on Calvary's tree. After the message, let's just bow our heads and worship Him. As we sing,
masithobe nje iintlobo zethu simnqule njengokuba simculela ngenhliziyo yakho yonke.
Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree.
Banaphi abamthanda angenene, phakamisa isandla sakho. Uthethe oku ngengqiqo yamthanda. Oh, akamangalisi yena.
Mayibongwe inkosi, singathini na?
We always emphasize here.
Soloko sigxininisa apha. Ukuba asinasiko elelethu, sibufuna ukuba namava kunye noThixo njengoko anokufumaneka. Simfune njengoko enokufumaneka, simkhonze. Soloko kusekhona ixesha, sisebenze njengoko kusesemini kuba buyeza ubusuku apho kungayi kubakho umntu unako ukusebenza. Ndiyathemba nje uba umxholo nenguqulelo ibiyanele kuba sonke besikwazi ukulandela. Akusamelanga ukuba ndibe nomdla endinawo kwiminyaka ngamashumi amabini edlulileyo. Mhlawumbi le nto ke ayoyalapha, kodwa khona into eyenzeke kum izolo ekuseni. Ndiye ndaguba ikofi yam, imbewu zekofi yam kakuhle, ndakhupha isitya sayo ndasihlamba sibeke xa komjini. Xa ndijonga kuyo ndisiya ngasekunene, xa ndiphinde ndibuye ekhitshini ikofi igcwele luthuthu. Ewe, linjalo ke xa uye uba mdala. Kodwa ngoku siyavuya enkosini, sivuya kakhulu ngalubabalo nenyweba yoba simkhonze siphile ngoku, size sicoceke kwiingqiqo zethu. Hayi kuphela ukuba sive umyalezo weyure, kodwa sibe nawo utyhiliwe kuthi. Kukhona umahluko phakathi kouva nokuzisingcinga ezizakho malunga nomyalezo. Kuthi kwatyhilwa ngomoya, yiloo nto sinokubeka yonke into ngokweBhayibhile. Ngakoko siyabulela kuThixo kwaye mamela. Mhlawumbi uve kakuhle, umzana uBranham ubuzile ephindaphinda ukuba nithi ngubani na yena lo wenza ezi zinto okanye eziya, osebenzayo, othethayo, osindisayo, ophilisayo ngokunjalo. Emva koko wathi ulongubani onokuthi ngumzana uBranham okanye ngomnye umntu. Akekho umntu onokhe ayenze loo nto. Nditsho nakuthi yinkosi esebenza zonke izinto kubo bonke ngokokuthanda kwentando yakhe. Kwa umprofeti omkhulu unokutsho nje athethe into uThixo kumele ayithethe. Kwaye ngako oku olukholo kumele liphaphanyiswe kubaphulaphula ukuze bakwazi ukufuna bafumane ubudlelwane babo kunye noThixo. Kwaye kokuqhagamshelana noThixo babe nawo amava abo nenkosi, hayi umvangelo oguqula abantu, hayi umvangelo osindisayo, hayi indoda yakwaThixo ephilisayo. Hayi, sivakalisa ilizwi. Emva koko inkosi yona yenza konke ke okushiyekileyo. Yangangaqala ukwenza okuninzi, enza izinto ezinkulu phakathi kwethu kubo ubomi bethu, ukuze kungabikho sidingo soba sibuze ukuba ingaba uThixo ukhona na phakathi kwenu. Ukuba sinokuthi ewe, ukhona phakathi kwethu, uyakwenza namhlanje oko wakwenzayo ngoko. Kwanjengoba sele kuthiwe kwilizwe lokuvula phaa, njengoba uPaulos yayingumzekelo iqhayiya emva phayana, nathi singathatha umzana uBranham owashumayela ivangeli enye, waba namava okungqinelwa okunye, wabhaptizwa ngendlela awenza ngayo, wenza yonke into ngokwemfundiso yabapostile. Ngokusithatha umzana uBranham njengomzekelo umzekelo wembuyekezo kaThixo kule mihla yokugqibela hayi kuphela kumyalezo wembuyekezo kodwa wayenobomi obuyisiweyo bungcwele ulungiselo olubuyiselwayo olungcwele ubuyiselwa kwiindawo zonke usindiso impiliso yonke into eyayiphayana ngokoqobo ithe yabuyiselwa ngokuphelela kwakho yanga singavunyelwa kuba sibe namava ngokubuyiselwa ngokuphelela kwakho kuze sibe yinxalenye yento uThixo ayenzayo ngoku kwaye ndiqinisekile ukuba kwenzekela isizathu esithile izithembiso zikaThixo zingalibazisa isiprofeto seBhayibhile njengabanye baprofeti abancinci eBhayibhileni wathi noba silibazisile kodwa silinde ngokuqinisekileyo siza kwenzeka into inkosi eyithethileyo ngokuqinisekileyo iza kwenzeka masivuye kuba uThixo usinike ubabalo olukhulu loba sikholwe njengoba sitshoyo isibhalo kwaye kumele ngokunjalo silungisele ukuba samkele uhlazo nokungaqondwa indlela yenkosi yindlela yomnqamlezo wonke umntu makawuthabathe umnqamlezo wakhe andilandele ke kwaye ukuba siyanyamezela apha kolu dabi lokholo kude kube sekupheleni ngokunathi ngokunjalo siya kuthweswa sonke silinde lamhla kwaye ndiyakholwa njengoba nditshile izolo ngokuhlwa kuba banintsi abaphakathi kwethu abangayi kubona ukufa kodwa baba namava ngokuguqulwa komzimba wabo ndiyakholoko ndiyakholwa ukuba amazwi kuphela la wawabhalayo uPaulos emva phayana njengezinye ngamanye amazwi esibhalo kumele azaliseke kwelinye ithuba kumele angqinelwe nje uba ayinyaniso kwelinye ithuba kwaye ukuba kwakho ixesha izolo ndifunde into ebinja kum ukuxela kukaLuta malunga nokubuya kwenkosi ndandisazi ukuba banintsi abenze oko naye wathi wabiza unyaka awayelindele ngawo uba inkosi ibuye ibintsha le nto kum ndafunda kwakhona ukuze ndiqiniseke wayelindele ngenyaniso uba inkosi izobuya ndandisazi ukuba wayelindele kodwa ndandingayazi ukuba wayede elindele kwixesha lakhe wade wanika kwa unyaka ekugqibeleni ngokungaqhelekanga kwasemva phaya wasebenzisa izibhalo esizisebenzisayo namhlanje kodwa ixesha likafiki kodwa namhlanje ixesha lifikile kwaye singavuya sibe njani omnye umntu angathi hey abantu zabaphoxeke na ngokuba zange babone ukuzaliseka kwayo babengaphoxekana kanye baya kukubona ukuzaliseka kunye nathi kwaye bavuye ngeentliziyo zabo umntu ogodukayo esindisiwe akaphoxeki angaphumla kude kube yiloo mini yokuzaliseka bonke abo baye ekhaya besindisiwe bazawudibana phambi kwenkosi bahlale phantsi noAbraham noIsake noYakobi esidlweni senkosi zintanda enkosini nathi ngokunjalo siyinxalenye yesihlwele esiyindimbane siyinxalenye yabo basindisiweyo abazelwe ngokutsha kwithemba eliphilileyo nathi okunjalo siyinxalenye yabo balinde inkosi ukuba ibuye kwayanga kungangabi njalo kodwa yanga singalisebenzisa ixesha esinalo ukuze sizilungise ukuze xa ibuya inkosi singamka siyodibana naye phambi uba abuye umsebenzi namandla kumele utyhilwe phakathi kwethu mhlambi kumele ndizilungise ndithi oh namsebenzi namandla kaThixo kumele wenzeke. Ndiyakholwa oku mhlawumbi kanye ngolo hlobo ngolungiselo kamzana uBranham ngokokungqinelwa nanto naye ehamba nako kakuhle kakuhle kwahamba kwade kwafikela kwinto uYesu Kristu ngokwakhe awayenayo. Kwagqithisela entweni uYakobu, uYohane, uPetros nabapostile ababenayo. Ndikholwa ulwazi ulungiselo lwabazalwana eBhayibhileni, ngokunjalo nolungiselo lwenkosi yam, ulungiselo lukamzana uBranham lwabuyela phayana. Lwalungaphezu kobupostile, lwalungaphezu kobuprofethi, yayilulungiselo lukaYesu Kristu elapha emhlabeni kwiisentyuri zamashumi amabini. Kwaye ndibalela ukuba ulungiselo lwebandla ngokunjalo luyakubuyela koko ngokwesibhalo esithi imisebenzi endiyenzayo mna nani niyakuyenza kunye nemikhulu kunalena ngokuba mna ndiyakubawo. Neli lizwi kumele ngokunjalo lizaliseke. Xa sinaso isibhalo esinokukhomba kuso soloko kulungile ngoku lukholo lweBhayibhile olo nethemba eliphilayo esilithweleyo ngaphakathi kwethu. Ngoko ke asikuhlazeka, hayi, uThixo zange asibize uba siphume ukuze asihlaze, wasibize ukuze siphume ukuze sikwazi ukubona uqaqawuli bakhe bokugqibela, size sibe nesabelo kwinto aza kuyenza phakathi kwabangabakhe. Singatsho kuphela sithi Nkosi silapha, yenza ngathi ngokwentando yakho, sizibonakalisa kuwe udumo kwigama lenkosi. Amen. Masimeni sidumise. Mhlawumbi sawucula iikhorasi ezimbini okanye ezintathu ekudumiseni sivule iintliziyo zethu nemilomo yethu. Oh, ndifuna ukumbona.
After the fight, glory and joy forever.
Oh, ndifuna ukumbona. Ndibona ubuso bakhe. Hlale ndivuya, ndidumisi. Usindiso lwakhe. Funa ukubona phayani izitrato zegolide sibengezela zicocekile emva kotabi uzuko novuyo lungo naphakade. Oh, ndifuna ukumbona lo andifelayo soloko ndivuya dumise usindiso lwakhe. Ndifuna ukucula kwizitrato zegolide ezikhanyayo zicocekile emva kotabi uzuko novuyo lwanaphakade. Sithoba iintloko zethu, sivule iintliziyo zethu, sivale amehlo ethu, sifune ubudlelwane kunye noThixo emthandazweni. Sinomnqweno ukuba umsebenzi wethu awuzuvuka nje, awuzuphelela nje silingile, kodwa uzawufikela kwitrone yobabalo ngenxa yegazi elaphalalayo lemvana kaThixo emnqamlezweni eCalvary. Umsindisi wethu njengombingeleli omkhulu wezinto ezilungileyo ezizawukuza uthe wangena kwingcwele yasemazulwini ngelele lakhe igazi walinikela kwisihlalo senceba liyasithethelela, lisithethelela ngcono kunelo lika-Abheli, ndisathetha nanamhla. Masize enkosini ngale ndlela, sinentliziyo ezithotyiweyo, iintloko ezithotyiweyo, singena kutyhafa size ngokungafihlisi. Njengoba kubhaliwe ukuba sibe nokungena kwingcwele yasemazulwini ngokungafihlisi, sikhangele phayana kuYesu, imbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu, ungumbingelelo othembekileyo onemfesane, ewe onakuchukunyiswa luvakalo lwemilwelo yethu. Usesetroneni usasicamagushela, nditsho nangoku sikuthathe esandleni senkosi, kuthathe esandleni senkosi, ungabi sazigweba, yamkela ugwebo lukaThixo. Ungazincincithekisi, ungabi sazincincithekisa, kodwa kholwa ukuba unguye umgwebeli wethu. Kuye nathi ngokunjalo sithe sagwetyelwa, sangcwaliswa, salungiswa. Kwamkele ngoku ngokholo. Sibulele enkosini sisonke. Sikholwa ukuba uphumelelisile umsebenzi wakhe, hayi kuphela eGolgotha, kodwa kunjalo ngaphakathi kuthi, hawo amandla egazi lakhe, ilizwi lakhe nomoya wakhe. Ukhona litsho nangoku ukuba asebenze ngaphakathi kwethu. Sibalele elisindisweni, empilisweni, kwintlangulo, nakuyo yonke intsikelo uThixo asinike yona kuKristu. Balela nje kuko ngokholo, usinike yonke into yethu, yamkele ngokholo. Ngoku masingabi sabuza okanye sicenge, kodwa masibulele, masibulele uba inkosi samkele, uba usindisile, uba usiphilisile, uba usikelele, uba uthethile nathi, ukuba uzityhilile kuthi, uba usazisile iimfihlelo zelizwi lakhe. Masimbulele, sibulelwa khona kwinkosi yethu Thixo wethu owenze into ezinkulu. Masimnike ngoku imibulelo yethu kuThixo wethu ngezwi elinye, mzani uRusu uzawuza azothandaza, sithandazeni sonke. Thixo othembekileyo, siyakubulela sisonke kule yure yangentseni nje onkosi, kwaye asinakuzinceda kodwa uba sinike umbulelo, ngoba nguwe kuphela owenza izinto ezinkulu onkosi. Wena uzazisile kwaye uyawuqhubeka uzazisa. Siyakholwa ngoku kule yure, siyakholwa kweli thuba ukuba ukho kude, usondele nkosi. Uyabamkela abantu bakho nkosi, wamkela imibulelo yethu ngeentliziyo zethu zonke nkosi nemlomo. Siyadumisa zukisa inceba yakho othi wayibonakalisa kuthi, nceba nje zengelizwi lakho nkosi. Oh nkosi, wena uthe wabiza ngelizwi lakho elinamandla, kwaye uthabatha abangabakho ubuzisa kuwe. Siyazi nkosi ukuba uzawubuya ngokukhawuleza, uzawuthabatha abangabakho nkosi, awo bakholwa kuwe, abaza kuwe ngovuyo bakunika imbeko nombulelo. Nkosi sikela bonke abantu bakho, sikela kuyo yonke indawo, usikelele nathi okunjalo kule ntseni nkosi. Siyakholwa ukuba ukwenzile egameni likaYesu elingcwele. Haleluya, haleluya.